This music.
MTRS Music.
Crowd Records in the building tonight. Crowd Records presents Ramadan, the original thunder.
Run.
Make a bang.
Kero kuwa mango ya fuma quiz. Eo yuwa leita ti depo olive. Masungu leso wa wetu ponye fifth. Ande tumpa sana ndesha nanga fifth. Get simu line. Maskewo just get simu line.
Iwe tumpa ka teacher.
Get simu line. Maskewo just get simu line.
Iwe tumpa ka teacher.
Kero kuwa mango ya fuma quiz. Eo yuwa leita ti depo olive. Masungu leso wa wetu ponye fifth. Ande tumpa sana ndesha nanga fifth. Get simu line. Get him line, Maskewo just get him line.
You wait to mpaka sicho.
Na yaba paro ya fumine kuriresa. Tuko apa tuendelee tungecheza. Ni seven nini mwangalie kinteza. Ngane pena pena pala sture mutungateza. My girls body sharp kuchira paka leza. Nizaba pata ni vampiri vena kwesa. Angalia ma machine no kukwesa. Risha tano kuwazo tatiliweza. Na sokoro kakuchira nishi wafisama. Kulia makara teke simbo iapsana. Ndefo kushana no kusamwa. Mathematician 4 plus 5. Fumine fe panchine 4 to 5. Kero kuwa mango ya fuma quiz. Eo yuwa leita ti depo olive. Masungu leso wa wetu ponye fifth. Ande tumpa sana ndesha nanga fifth. Get simu line. Maskewo just get simu line.
Iwe tumpa ka teacher.
Get simu line. Maskewo just get simu line.
Iwe tumpa ka teacher.
Kero kuwa mango ya fuma quiz. Eo yuwa leita ti depo olive. Masungu leso wa wetu. Luanche, eu Kuz, eu Jack, eu Ancho, no lava kona bamba salai, eu Shan Shan Shan, Big Brian,
Nabambi Nabambi,
Boss Gifts, K Rose,
my number Pandolai.